ojos la cruz. Watetemesha milima hata ziwa nani yaku.
Yes, Lord, that's our God.
Watetemesha milima hata ziwa nani.
Can we sing that together?
Ni nani?